Ngibingelela abalimi nginamukele esiqephini sethu sesithupha sengede yangoMay okungunhlaba kulonyaka u-2021. Ikhasi lesishaya galolunye neleshumi osihloko sithi isasasa abeluleki bezomoba behambela osonkontileka nabalimi. Ibhalwe nguNorman Mkhabela, umeluleki wabalimi abalima ngokuncane nabe-land reform. Ifundeka kanje. Ubudlelwano buphakathi kwabalimi bomoba kanye nosonkontileka bungobo kudingana kuhle kwengidi nokhiye ekukhiqizweni komoba. Lokhu kusho ukuthi kumele kube nokuxoxisana, ukuxhumana nokuvumelana kulaba ababandakanyeka kulobu budlelwano ukuze lo mshado usebenze ngendlela. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi lobu budlelwano kulobu budlelwano ukwehluleka kwelunga elilodwa ukwenza okuqondene nalo ekukhiqizweni kuzoholela ekwehlulekeni kwelinye ilunga ngoba ubudlelwano buncikene. Kumele kuqhakambiswe ukuthi inhloso yezinhlaka zombili okuwumlimi nosonkontileka ukuphumelela kwamabhizinisi abo ukuze bathole inzuzo impilo iqhubekele phambili. Ukuqinisa lobu budlelwano, indima yabeluleki nabethimba lezifo nezinambuzane kumele igcizelelwe ngoba inkulu. Yingakho abeluleki bebambisene nethimba lezifo nezinambuzane beqale izinsuku zabalimi nosonkontileka ezithathe inyanga behamba ejuleni nakuwo wonke amakhona emboni kashukela. Ngokwemboni kashukela, umlimi kumele akhulise anakekele umoba wakhe ngendlela ezomelelana nemibandela yokuxoliseka, umswakama, ubushukela, amakhafulithi kanye nokungewona ushukela ogoqweni. Okuyimibandela yesigayo ukuze ibhizinisi lakhe lisimame. Lokhu kukuveza kube sobala ukuthi ubuhle bomoba bubaluleke kakhulu. Esigayweni somoba, umoba ongemuhle ungaholela ekuphazamisekeni kohlelo lokugaya umoba ngokuthi imishini ife njalo okungenza kubambezeleke ukugaywa komoba kungabe kusafinyelelwa kumthamo wosuku. Lokhu kubuye kube nomthelela kwezilinganiso zomoba ezithunyelwa kwimboni kashukela zisize ekuhwebeni koshukela ezimakethe zangaphandle. Le mithelela ngemihle yomoba ongemuhle ayigcini nje ukulimaza umlimi kanye nesigayo, kodwa iyadlulela. Indima edlalwa osonkontileka inkulu, akumele naye ikhohlwe kulolu hlelo lokukhiqizwa komoba uze ufike esigayweni ugcine usungushukela otholakala cishe kuyo yonke imizi eNingizimu Afrika. Osonkontileka baletha izinsiza uma kuhlahla kuthuthwa umoba emasimini uya emazonini nasesigayweni njalo njalo. Kusetshenziswa izindlela ezicwaninge kanzulu njalo njalo imboni kashukela isungule izindlela okumele zilandelwe osonkontileka ukuze umsebenzi uhambe kahle bonke abathintekayo bazuze. Lezi esinye sezizathu abeluleki nqume ukuyokhumbuzana nosonkontileka nabalimi ngokubaluleka balobudlelwano nokubambisana. Lezi nsuku zibe kwizifunda mshini ezahlukahlukene kwadingidwa udaba lokubaluleka bobuhle bomoba. Isibonele esikubeka kucace ukuthi ukubambisana iyona ndlela ezozuzisa bonke ababandakanyaka yokwimboni kashukela ukubambezeleka komoba. Uma umoba ubambezeleke ngezinsuku ezidlula ezimbili ungafiki esigayweni, umlimi ulahlekelwa kakhulu ngoba ubushukela buyancipha ogoqweni. Isigayo sikhokhela umlimi ngobushukela obusogoqweni, konke okunye okungewona ushukela okufana namathophisi netashi kwenza isigayo sihlawulise umlimi ngoba konke lokhu kunomthelela ekukhishweni kukashukela ogoqweni lomoba. Abadonsi kumele baqaphelisise, babeke emqondweni zonke le zimo bazigweme ngayo yonke indlela. Abeluleki ngokubambisana nabethimba eliqikelela ukuvikeleka kwezitshalo kumele basize ekukhuthazeni ubudlelwano bophakathi kosonkontileka, umlimi nesigayo. Lobudlelwano kumele buvuselelwe ngezinhlelo eziqondene nalezinhlaka okungenani kanye ngonyaka ukuze kuboniswane kugcizelelwe ukubaluleka kobuhle bomoba kuzo zonke izinhlaka ezithintekayo. Uma abalimi bezidinga lezi zifundo ezindaweni zabo, sicela baqoqisane nomeluleki wabo. Ngonyaka ozayo u-2022, phakathi kukaNhlolanja okuwuFebhuwari noNdasa okuwuMashi, lezi zifundo zizophinde zenziwe ukukhumbuza osonkontileka ngokumele bakwenze ukuze umsebenzi uhambe kahle. Baholi babalimi, siyanicela ukuthi nikhuthaze abalimi benu ukuthi bafake umanyolo emobeni wabo, babuye baqinisekise ukuthi insimu ayinalo ukhula, ngoba insimu engeyinhle ilimaza umsebenzi kasonkontileka. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngezinguquko kwithimba labeluleki bakwaSASRI. Ngiyabonga.